CoPlayJams.com.
Rezo.
Kevin, I'm a man, they're gonna send me.
On the mix.
Zandana Vina.
Aye. Sammy just know when I go eat, folks.
Yeah.
You
want to see what go? Kuna sale we pe people. Katolo fisa so. Shaku pepe, I go tell you the truth. Don't fuck what in a umbikile fishimba. Nalole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo kupinga. Na watenu kwa tena bambundunga sunga.
Wabana kalekte uwi nai. Kwa sina utala lulu waba ai ai. Wadilenga na leke mpili. She to be my future wife, okay you I wish. Leta di spoon, suk chila kushuta. Nino bau kala iwa kuibova. Tafu na kapela ya inayaliba kutipi. Don't saka chelo kamposta kutipi. Nakabika pama ride or die. Getting kasheka me bike and die. Tafu na kapela ya inayaka Julieti. Kukusha bebebe in a dirty way.
Iwo lo jiwa gon. Mkuna sale webe pipu. Katolo fisa so. Shaku bebe I go tell you the truth. Don't for what in a umbikile fishimba. Nalole shembo kusinga. Wa lenga ni gambo kupinga. Na watenu kwa tena bambundunga sunga. Nalumpa kwa niga shosho. Bawe muna kwa nalimu naliba sosho. Nisha kubidi mine nalaba femu ize. Sende kuna konyak padi sok sok. Ovya limbini wembona kuchiloto. Pantuma yo wanji ya para nisha boko. Fish cute so che noti manyozo. Ngoni muna ngani kwa kupoka na bozo. Nshile piliva. Niku kwa tamune mbenga siluva. Unjelili takwabo mundu shiluba. Kabali njebele atisala kuna kusala na futi ndaba. Iwolo jiwa go. Mkuna sale webe bibu. Katolo fisa so. Shaku bebe I go tell you the truth. Denfo kwa tina umbikile fishimba. Nalole shembo kusinga. Wa lenga ni gambo kupinga. Watenu kwa tena bambundunga sunga.
Hey, natilo one mona bebe be.
Kasunga.
Beautiful red in soup dedede.
Kasunga.
Ala walilo wansa kulekele.
Kasunga. Na watenu kwa tena bambundunga sunga.
Era, hello bebe.
Kasunga.
Inenzile zinolo di fumo mpere.
Kasunga.
Nishunga lobola nde njubo mbere.
Kasunga. Na watenu kwa tena bambundunga sunga.
Kenya ure ure mpenya.
Kasunga.
Didn't say that papo for the denya.
Kasunga.
Takuleke ponze ponze nde tonya.
Kasunga.
Iwolo jiwa gon. Mkuna sale webe pipu. Katolo fisa so. Shaku bebe I go tell you the truth. Denfo kwa tina umbikile fishimba. Nalole shembo kusinga. Wa lenga ni gambo kupinga. Na watenu kwa tena bambundunga sunga.
For valanji la tikunu mani poison. Wale kama niga wai pangila poison. Chirai kaka kunu moku kumu kaka kuyena. Kweba kofeni nebo fetch kaka. Nicho na chise bafule fio kseta. Nga wali pisha be ili kuseka. Big mama kare kare kari zeta. Nicho na chisa baba fule vaireta.
Iwolo jiwa go. Mkuna sale webe pipu. Katolo fisa so. Shaku bebe I go tell you the truth. Denfo kwa tina umbikile fishimba. Nalole shembo kusinga. Wa lenga ni gambo kupinga. Na watenu kwa tena bambundunga sunga.
Aye aye.
It's Rezo. On the mix.
Ida Young Money.
Yankee.
Jax Ninja.
Troublemaker.
Famous. RSAVIN RESHAP KILL KZK EMPAMUD
MOB SKODA
DOCTORS VASHMAPA
EY
JOSIE SOSIK EMBALO SKOMA NA INO MAS BOY MAS ELA ASAP MAGUBA
CoPlayJams.com.